Muraho mwese, urumva icya mbere ikintu mfa n'abarimu mwese mu gihugu. Hari igihe numva imvugo zanyu muranyihanganira atari mwe ndi bukoreshe cyangwa uburyo mbyumva. Hari igihe numva umuntu ikintu yavuze cyangwa yanditse nkibaza uyu niba ari we mwarimu nabanyigishaga n'uku bari bameze cyangwa ninjye wibeshyaga. Ariko kambabaze. Urimo muratekereza aho uvuka wowe urimo kunyumva iwanyu muri ako karere hari abantu bize itangazamakuru bangahe ese koko buriya dufashe icyemezo tukavuga ngo umunyamakuru akarere azakoreramo nako avukamo muremera ko hari uturere twasigara noneho murimo muratekereza abapolisi batuye mu mirenge bavukamo muremera ko hari uturere n'imirenge n'imidugudu wasanga nta mupolisi ubamo hanyuma ibyo tubireke abarimu ko atari abantu bageze mu zabukuru ngo tuvuge ngo ni imirimo ikorwa n'abantu bakuze ni VUP nk'umuntu w'umusore abajeni mariye ahubwo mubuzwa n'iki guhaguruka ngo mukwire igihugu cyose mukora akazi icya mbere niba waragiye gukora i Rusizi ugasanga ariho baguhaye bagukuye Nyagatare wahagera hari ubwo ukora i Rusizi bakavuga ngo uzahamara amezi ane se wahagera ugasanga niho ubuzima bworoshye kurusha kuzajya usubira Nyagatare imuka wubaka urugo rwawe uhakomeze ubundi si bavuga ko aho urugo rw'umuntu ruri ari hehe naho akorera naho azunguka uvuga ngo mwasize urugo i Kigali ngo umugore ajya gukora ka Gitumba umugabo akora Rusumo ngo urugo rusigara i Kigali ubwo si urugo ni iki iyo ni inzu niba mwarahubatse inzu ni muyikodesha urugo rube Nyagatare aho umugore yubatse abe ariho azajya gusura cyangwa rube Kirehe ariho uzajya umusura nimureke kumva ko uzi ko wagira ngo muri abana cyangwa muri abantu bafite ubumuga leta ikwiye kubitaho byihariye ubwo se usibye ko ari ayo mwigira babahaye akazi ubaguhaye akazi muri minisiteri i Kigali ntabwo wakwimuka ukajyayo urumva nimwiga uburyo mubyaza umusaruro bike mufite mubeho uko bimeze naho muhera ku isaha bato ya mbere murira ngo ntibagushubije aho uvuka ntibagize bate ibintu ni bibiri niba kohereza i Rusizi uvuye Gakenke ugasanga utajya Rusizi reka kujyayo ushaka ikindi kintu ukora uvuga uti kondisiyo bakoreramo abarimu nsanga jye ntayishobora icya kabiri ntimukajye mubeshya abantu ngo urumva ngo kuba hanze y'urugo ngo urugo rurasenyuka ngo baguca inyuma ngo ubundi bakarutaha uko niko urugo ruteye hari uwo mbonye wanditse ngo abasirikare baba mu kigo baba mu ishyamba hitamo ujyeye mu gisirikare bagushyire muri Nyungwe kugira ngo ube hafi y'umugore uvuga ngo abapolisi baba mu bigo baba mu mageto ibigo babamo bibaheza ko bakodesha mu mijyi hose mu dusantire ariko bagakora wari wumva bavuga ngo ntabwo bamuhaye gukorera iwabo kuba batarabyanditse mu itangazo batanze itangazo aho bagushyize jyayo gukora cyane abaje nimwe sinshaka no kubumva n'amatwi yanjye abagabo namwe cyokora umugore ufite umwana ucutse akaba afite n'uruhinja uwo ibyo bintu iyo agiye kubisaba byerekana barabimuha ariko mwese mujya mu gikundi nawe akaza kuri groupe akaza we kuri website akajya ahantu hose akabivugira kimwe ntabwo bamutandukanya n'abandi bose ariko umuntu iyo agiye akajya niba ari rebu niba ari ndubikora akajya muri akabereka ati mfite abana babiri ngaba mfite uruhinja nonso none mumbwiye ko njya kwimukana abana biragoye nimumfashe ntabwo bareka kugufasha ariko nujya mu gikundi cy'abandi barakwitiranya n'abandi kansoreze kuri iki ndabizi niba hano muhari muraza mu kanya no kumbwira bonasi niba ari amafaranga ateganywa n'itegeko ahabwa umukozi witwa umwarimu uzandikira ushinzwe umurimo ku karere mumubaze impamvu mutahembwa amafaranga muteganyirizwa niba rero bonasi ari agahimbaza musiki ushaka guhimbaza umusiki akaba atakageni wiburana ngo Kayonza barakabahaye kava kuki ubundi amafaranga yitwa bonasi akomoka muki muti baba baguhaye amanota ariko amanota nayo wewe wakoreye amafaranga baguha akomoka muki yaba akomoka mu misoro yatanzwe mu karere ndani cyangwa na yava minikofini niba umara kumenya hava nabyo muzongera kutangira kuburana muvuge muti akarere kacu ntikagize inkamu ishobora kuduha bonasi minikofine ibintu biri emergency ni umushahara fatizo bambwiye nako umushahara wanjye bwite ariko bonus ni ikiboneka igihe byarenze minicofine rero mu gihe itarabona itarangiza kwishyura ibiri priority kuza kwishyura guhimbaza cyangwa gushimisha umukozi wahembwe ntabwo ari byiri bugire priority bamwarimu bacu beza ndabakunda ariko mugira akavuyo muvangavanga ibintu ku buryo no kubavugira bisigaye narabiretse ubungubu abantu banyandikira abampamagara abakora ibintu byose ngo ni bamwarimu ntimukantegerezeho kuko njye navuze ikibazo cy'umushahara ibisigaye ibibazo muhangane nabyo nk'uko abakozi twese duhangana nabyo muri sosiyete yacu bakoze ngira umunsi mwiza kandi mu kazi.